It's DJ MIDO, DJ Mido.
The number one DJ, DJ Mido.
Ni penzi lao kweli, baby ni peto. Nikikuta nimelala, unakuja juu.
Oya mwanangu wazo. Indo 5 Mix, volume 2 bana. How see you? Nasemaje? Wamekubali huduma.
Wacha niseme kitu gu. Nizi kukutuwa machoose maana miso kitu gu. Kila siku kwetu siku ku Valentine's so issue kwetu. Sini siku tu.
DJ Mido Selector.
Now my selector Mido Selector. Now you're this. If you man.
This is Vibe Mix. This is Vibe Mix. DJ Mido. DJ Mido. The number one DJ.
It's the kids, baby.
I live busy love, quelly, baby, me pete.
Oya, oya, Mido, ki
wanje. I live busy love, quelly, baby, me pete. Now, ki ni kuta ni melala, unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Now, ki ni kumbatia moyo.
Kitubu siwezi kukutoa machozi maana mimi
unasemaje wewe
kila siku kwetu siku ku Valentine so issue kwetu si ni siku tu najua napenda zawadi majifti na ndo maana work hard niko fixi iwe shida ya mavazi chakula na maradhi sometimes niko rush niji risky nacho fry tank kosa na nombe kwa Mungu wapo walo waini tosa kisa sina fungu nakumbuka long time limekuwa hard time kabla hujanitoa kwa ukungu ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa msina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa msina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na
bado kanihitaji.
Matungwa disco sound. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, club anthems. Beat to beat, back to back to back. It's Touch Unit Dexter's. Touch Unit DJs taking over your stereo.
Kutoka kwa DJ Mido.
Rangi yake ya chokole. Mzuri kampa mama. Oh mama.
chake kama violeti. Kisura chake yani baby face. Ananichanganya, anichanganya.
Wee!
Mzenu nimezungu.
Nini?
Sijamuona kama yeye. Hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamuona kama yeye. Hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Nina wivu, oh wivu.
These are vibe mix za DJ Mido on the 1 and 2 fire.
Mwilozizima, oh mama, yeah, madaleo Wakinipima, matakuta ukonjwa niwe Dona edi papuma, baby girl Hivi ni vipi uwezake, uziteka shia zangu Na ni vipi imekwake, metawara
oya, oya, Mido, kiwashe!
Hivi ni vipi uwezake, uziteka shia zangu Maka nahisi bila wewe Siwezi peke
Unasemaje
Kama nimerogwa Nimerogwa Kama nimerogwa Nimerogwa Kama nimerogwa
Unanikoleza
Nimerogwa
Yani nimeza
Kama nimerogwa
Najilia minyama
Nimerogwa
Minyama Bebe Sele 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 I'm celeb, 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 celeb,
Matungwa Mobile Discotheque Over the name Baga Toko aye by the wagon of Ufuna Ye sound yo music Matungwa Mobile Discotheque Kachari ne ufazi zo kube ndongo mkaikari Katikwewe kayo mchivuga chamreba Bundi tuina professional DJs na professional MCs Matungwa Discotheque Tulino mbwambi wabuli mtu wona Tugamba tuti tugende tukole
Mama leo mbuna spendo my body You look sexy designer wako nani
This is Vibe Mix
Chop chop to my room girl I make you a tsunami Tuwanze kwenye ndinga kabla ya chumbani Go mama Nipe chini kwa chini ukinama Ifinye ibinye inabana Bakita, bakita, una lana we Oh mama, nipe chini kwa chini ukinama Ifinye, ibinye, inabana Bakita, bakita, una lana we
Na mirungi
hey, Kwa ni vipi kitamba kumeshona
Kumeshona ili mbaya tunacheza kwa step wa kula kukanaga waya
Oya wait one time Kuna kapis na hizi kama inipenda Kana jicho halafu domo la denda Kana jivuto tazani tonge la mlenda
Mkwaza kaulize kompalange kanaenda
Oya mwana minaacha sigara
Oya mwana minaacha kulala
Oya mwana minaacha bangi
Oya mwana minaacha mirungi
Ila pombe na madem
Kimenuka basa loku kimenuka 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 unabosa gamua. Ivi nawe unasikia na weza gamua. Nasikia unabosa gamua. Ivi nawe unasikia.
Ivi ndo venye tunafanya siyo.
Nasikia unaruka matutu.
Chap chap chap.
Kami umesikia natembea na ma.
Pu 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 pu.
Kanya bia za makuluta. Kacheze shama. Kashikishwa ukuta. Ivi umesikia kwamba na miela. Au umesikia umekaushe mekugera. Umesikia kauna pigia pita kisera. Demu mwenye mbao.
Ngojea.
Ivi umesikia kwamba si mapopo. Atucha kwa kisemu ya kuluka gama popo. Umesikia ujana changamoto. Yani nalewa juu chini kuna wakamoto. Umesikia nasikia unavosagamua. Ivi na unasikia unavosagamua. Nasikia unavosagamua. Ivi na unasikia unavosagamua. Nasikia unavosagamua. Ivi na unasikia unavosagamua. Nasikia unavosagamua. Ivi na unasikia unavosagamua.
Unacheka na unachekeshwa. Upendo kweli upo brother. Mchawi pesa tu.
Umesikia.
Bila kuku bila ta pressure. Shemeji analika. Tatizo lako wengi.
Kumaanisha nini? Upo nyonyo. Niko mbubu. Nilikosa wese ila chupu chupu.
Eti chips ndogo. Kuku nusu malaya. Unajua kukatika au memaluku nyeo.
Usitie chumvi kwenye sugar man. Hakuna baridi piga story vizuri na jorani.
Umesikia.
Wanda pesa kama ndugu man. Kuna kiba mia na tegemea na pesa gani.
Umesikia.
Wadangajie. Mindo dangalenu,
hey.
Kiweza nichune,
hey.
Mindo buzilenu,
hey.
Masela
hey.
Mindo mchizi wenu, hey. Mwagilia moyo bwana.
Dondosha mzazi.
Nasikia unavosaga mua. Ivi na unasikia na
Vurugu.
Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Unanijua mimi. DJ M-I-D-O. DJ Mido.
Unanijua
mimi. DJ Mido.
Unanijua mimi.
On turntable mixer. In Machungwa Disco Sound.
Unanijua mimi wewe. Takuwa unanisikia. Ninachojua maneno ya vunjagi mifupa. We niseme na ukishiwa maneno takupa. Yani ninavoishi so kama anavotaka wao. Wana habari zangu chajabu sina gazao. Wani baba ishi hata waniweke vikao. Hata waongee mana mdomo mali yao. Mimi inichukia nami nitakuchukia. Mimi usipopiga nami sito kupigia. Ukibeba goma langu na beba la kwako pia. Ukichepuka nami nachepuka dia. I am
living my life. Achende ni kusikiza ya watu. Aki ya Mungu utobo. I'm living my life, eh, na jimbi mindu. Kusikiza ya watu, eh, aki ya Mungu.
Unanijua mimi, au unanisikia. Unanijua mimi, au unanisikia.
Mido, unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Facebook, utanipata kwa jina la Mido Official. Instagram pia, utanipata kwa jina la Mido Beats. Na pia, kule mjini YouTube, nicheki kwa jina la DJ Mido Official. Au, unaweza kuwasiliana nami kwa simu nambari 0766 41 11 26. Na pia unaweza kunicheki WhatsApp namba 0766 41 11 26.
Kama unachotamani ivo ivo inama ivo ivo twende mpaka chini ivo ivo o mama ivo ivo kama unachotamani ivo ivo inama ivo ivo twende mpaka chini ivo ivo. Navokata lazima nikapende. Mende kifo basi kifo cha mende. Malaka nataka kumungunya peremende. Kisha kula nguna yani bonge la sembe. Tuvujishe watatribia. Unajita mlevi alafu unachakue bia. Ukichenji down na chenji gear. Sikio ikizembe takio chocha kulibia. Ivo ivo inama. Ivo ivo twende mpaka chini. Ivo ivo, oh mama. Ivo ivo, kama unachota maji. Ivo ivo, inama. Ivo ivo, twende mpaka chini. Ivo ivo, oh mama. Ivo ivo.
Okay, okay.
Avanji will get a big gumbo. Niger did the wongo. Avanji will get a big gumbo. Avanji will get a big gumbo. Niger did the wongo. I didn't make the mumuliango. Anything you want to know. You can have it right away.
Where?
Now I give you this bouquet. You can keep it from two.
Vurugu!
Kanaka banda kakum. Biru biru duwa tude kuna molo.
See?
And I love you.
Boo! Boo! Boo!
I'm a too much more.
Okay!
Ayo karibu, karibu sana. Japo so lazima uku watu wengi sana. Ilo kiona kuna shida wesogea kupambana. Kuna kazi nyingi ilo sikopeshe ka unadanga. Tena ukifika Mbezi wanipigie simu. Niweleze wanangu mana wanangu ni ndimu. Wanaweza pola gari mpungo kisha mbaka simu. Usiulize kwa nini mimi.
Oh my, oh my. Yeah, oh my. Karibu sana kwenye jiji la wajanja. Vijana huku wana shimu.
Oh my, oh my.
Yeah, karibu.
Oh my, oh my. Oh my, oh my. Oh my.
Yeah, karibu sana kwenye
vibe mix.
Ya vijana huku wanashindia mirungi na maganja. Sikia kwa kutulia kaki janja. Walinzi dona rinda na virungu wezo na kabia mapanga. Minipo daa kabla sige toka. Naijua vizuri toka enzi hizo study ya kopa. Daa kuna kitu wezi kopa. Haukopeshe pesa huku daa mpaka mapenzi utakopa. Hapa kuna toto ye fame. Apaga wishu na fame. Usi shoboke na kwanza shobo wataki. Sajifanye chizi madame na pesa zako za chumvi. Nisikufiche sari wa kiroo safi. Zingatia semu inaitwa bongo. Hapo wana kuwa makini. Usombe ukapigwa ta kikumbo. Hapo na kuibia ata kifungo. Usipokuwa makini
vee yama
sakuzia ta utumbo.
Because we look at the Vito Chito. Next to a Roger family and we book a record.
Oh no, oh no, oh no.
Kala buda mese kala faya no. Everything we give a endo show me touch it on you. Kala buda mese kala faya no. Kala buda mese kala faya no.
DJ M-I-D-O, DJ Mido.
If you think we give her in the show, me touch it on you. Hey, uno mana ya kula.
Chih!
It's what a chinye nya chinye nya makula. Muti mogu chute mowino. Mogu tuna kape ila isinga tunda pilo. Nime chungwa kamula kamula. Himino, nibu tunda tekeka wete. Yalo veli wano topa mosai. Kiri zani rongo baby wange yego right. Bachi jana vode shuda never start a fight. Baramu never kame neno kame yombari. Bidi 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 la di fire no. Give me fire woman I need your body don. Uno di bidi 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 dribble like di Ronaldo. Uno crush my baby like you come a tornado.
We are the man.
Yo, what's up watu wangu wa nguvu, naitwa DJ Sebolaiza, ukipenda niite Mturuki. Nasikiliza vibe mix kutoka kwa DJ Mido.
Come and go that in my direction. Thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly.
Yo, yo, this is Dami Duro Fish, A-D-D-Z-D-O-A-D-Z-O. The sound engineer mwenyewe ni Mitchell, na sikiliza kali za vibe mix na DJ Mido Selector.
Keep the room at the dawn, kama kawaida, unyama ni mwingi sana. Nikiwa na DJ Mido Selector, kama kawaida. Vibe la mixing za kutosha, kama kawaida, tunapali ile mbaya. Yeah, namna gani? Iga kazi usige matumizi wewe.
Pata wangu kweli mwanangu faida mwite Mido on the 1 and 2. Sakubali sana osu.
Shout out kwa wanangu, wanangu wote mnosikiliza hizi ngoma kwenye mixtape volume 2. Mida hii ya usiwe.
Girl shake your body if you're ready for this. Just move that booty if you're ready for this. Boom bam bam.
Anaitwa DJ Mido.
Nikiwa na DJ Mido Selector, pango mzima, ile vibe ya mixing za kutosha, tunapali ile mbaya. Wanakwambia kwamba iga kazi usige matumizi.
Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. aha.
Wanangu wa Lunazi, shout out kwa Yasiru. Ebwana
Some of your body, yeah, 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 yeah. Some of your body, whoa, whoa. Na shapo tamu tamu, ah tamu tamu, chuchu dede tamu tamu, ah tamu tamu, sana akicheka tamu tamu, ah tamu tamu, kibuna tuna kamu kamu, ah kamu kamu. Oh oh, mi alagi oh oh, kama jazika oh oh, mi alagi oh oh.
Gonga nyundo nyundo like kang kang kang, chezesha umbo like kang kang kang, nipetunda bungo like kang kang kang, cheza dungo like kang kang kang.
Mikono salama ya DJ Mido.
Oh, prop it up. Bitch, you not baby, come bitch, you not. Pag am don't see no papak. Tago di da zema, rak, tak, tak, tak. Hide give me lava. Sauna dodo, sauna dodo. Hide give me lava. Hide me momo, hide me momo. Sauna titi up, una titi up. Kanda, kanda, chato. Sauna titi mar, una titi mar. Nasa nam ya mandra. Mio, amore mio. Michin siti.
Nyundo nyundo like kang kang kang, chezesha umbo like kang kang kang, nipetunda bungo like kang kang kang, cheza dungo like kang kang kang.
Mele washa, mele mele wa, 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 mele washa, mele mele wa.
Kwanza sina makubu, sura inajeleza. Kwanza sina makubu, kwanza sina makubu, sura inajeleza. Na, sibagu ingo, jovote napendeza. Au, madadadu, wanatoko wa udenda. Na, nikifika tu, wanajisogeza. Sio salio na umbwa di mikokoko. Mama milo midundo na leta shogo. Eti dadio Dubai kuna party jo. Sina hizo buyu na labati jo. Madada wanajikweza, wajeishi na mie. Wanajikweza, wajeishi na mie. Call me handsome, 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 handsome. And some.
Okay, nasifika kwa mapenzi na madam. Kila kona sasa wana need to hang some. Sifika kwa mapenzi na madam. Kila kona sasa. Yeah. Tarifa za mi mama na zipata za vibinti. Tarifa za mi mama na zipata za vibinti. Na zipata soko hongwa misha pele kwa Dubai. Kule bata na tiketi zikakatwa kila kitu. Bila shaka sura mbaya ni kitambo. We society shagipato. Kuya kani moga manukatos. Fua yangu ikitokeza na gungesha macho. Pisi yote kunipata lazima toki jasho. Na mwendo wangu naeza sema naenda kiminyato. Fake smile naeza sema na tafta kumbato. Pisi kalu na kibunga utakula kwa macho. Kwenye pesa kuna raha sileti minato. Pele kia sana moto kapia ni michapo. Na ndio sababu sina dem. Misala iishi kutungozo na mashem. Best day kila mwaka zadi kem kem. Paka na mwagika pesa kama chem chem. God damn. Jem nyingi na chenga na kio. Sifa sote ni kwa Mungu ni mefari kio. Sura bangwe metaka takano kema siwa. Watu mkino na kupewa mimi na papa kio. Sikia.
Penzi langu waliudi, aliudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atoko pita ntarira zao, maneno ncha jao. Wanafanya maneno, baby sikufanya maneno. Imani
ukaniokota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha tukanyanyuka. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu, nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu, nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Na
shaka kwenye kili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Ukaniokota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma nituangushe tukene.
Si wanapenda kubenda
sina issue, wananicheka naonekana clown kila siku. Sio machozi nishalia mpaka damu bila tishwa. Dinga wish daddy ufufuke kwa ground vila misty. Mifuko tupu yani sina buku sina mia. Msosi bado shida sio makuku sio bamia. Talewa pombe gani sio chibuku sio mabia. Naonekana mwea uzaja zumbu kuku kila njia. Wanangu wote nshapiga vizinga wamechomoa. Waliona kama na wazinga zinga na waboa. Simu na matukio imesha tinga kila mkoa. Leo na furaha tauseme na ringa bado poa. Kila semi ndo chata game ni meibaka yani jibu kali lapo sando chain nishakata. Kama pendo na wapa mana fame nishapata. Sa vipi mna complain motherfucker.
Eyo habari kwa jina naitwa Mr. Fande. Na kila mnaponiona wauni washa bande. Mguu sawa mguu pande. Mpaka my house girl na walusu mkadange. Mchaka mchaka wanangu mchaka. Mchaka mchaka wanangu mchaka mchaka. Usiposikia pa ujue mekupa. Yani utata utata shusha mikono ya bapa. Na maskini ya kipata batakolia mbwata. Tunaelewana.
Ndio afande.
Hauna zamaji.
Ndio afande.
Funga mkanda.
Ndio afande.
Tagi la nguvu kutoka Zanzibar.
Ndio afande.
Kwa DJ K.
Mikono salama ya DJ Mido.
Ndio afande.
Chop 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 yo.
Ndio afande.
Chop chop. Wey.
Abisha guse agande. Atulusu mwanaume achambwe. So mlete kwa wanaume ukuwa kande.
Mr. Police, police, police man. Nachanja kadi tu mina scan. Afuna loose cookies, cookies done. Never vijiti vienu mina bustan.
Yeah, utata utata shusha mikona bapa na maski na kipata matakolia mbata.
Yeah, utata utata shusha mikona bapa na maski na kipata matakolia.
Asa kwa nini ni kublock, utaonaje? Ninavyo vimba, utaonaje?
Ready so!
Block, utaonaje? Ninavyo ringa, utaonaje?
Una enjoy mziki mzuri siwe?
Utaonaje? Ninavyo vimba, utaonaje?
Hivi ndo vile tunafanya, tukiamua kufanya.
Ninavyo ringa, utaonaje? Utaonaje? Utaonaje?
The sound engineer
Miki kubloku utaona jisasa. Maisha pombe na muziki kadara.
Volume zime kama ala pake siyo.
Matuwa Mombasa. X wango mwenede mwangu wa sasa.
Yeah.
Jinsi alivotakata. Vile tulivojipata. Sitajifia na kifafa. Niko block, niko block kitu gani? Nataka kuroga nenda karoge pangani. Niko block kitu gani? Maneno ya mposaji yeti malipo duniani. Kwanza, mi mwenyewe brandi. Napotamba, watoto wa watambi. Wanao nichukia, nozidi hadi dhambi. Baba familia, alafu mama nandi. Wambie gani blessi Mungu ja. Na bahati sina gumbi nja. Upepo mwana na Zanzibar. Afane nituka na yuko mbwi.
Zabalio, mzungu mweusi, mbrazrinyo. Na skriza vibe mix na DJ Mido.
Ati my senorita kisura wante.
Wee!
Niriko nagatu na pita, irikuanga sante. Na hizo chuchu za sita zitanipa mawete.
Wenjoy mziki mzuli, eh!
Mano lipo tepe tepe, weso supu makante. Makante.
Okay!
Kukwishwa te, eh, eh, eh. Nikuite sweet as sweet low, oh, oh, oh. Mina kuishwa te, eh, eh, eh. Nikukubat like my pillow, oh, oh, oh. Mm-hmm. Kipita baby unani konye shaka. Unakuja kapu kwa liye taka. Sweet low. Mm-hmm. Takuvunja chaga konda lisemaga. Tucheze na kachili saka. Sweet low. Kisha nikubembeleze I have a something special for you
Sitojifanya maproso Kaja kukudanganya Kakumbuka before Takupenda paka useme po Kwako nitangangana I will never let you go Yeah Mtegoni nime nasa tandaboy kwa ukuta Believe me I don't lie Chacha nasa nimeweka nukta I'm ready to fly
I'm ready to fly with you baby
Yeah Mengi asha semo koma mimi replaya Wanapenda tukikombana Deti na kuchesea Rosa wa uma tumebaki kidedea Tuende tukiongo sana Wawili kama peya Unja kabati Vapendeza, nogesha tutoke
Baby, funda kabati oh.
Komesha, komesha, Aristote
Fanya unajipinda, pinda, kata Mugongo pinda, pinda, kata Fanya unajipinda, pinda, kata Mugongo pinda, pinda, kata
Yeah. Acha niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye, oja subiria. Baby, niheme, niheme. Derevo wa moyo wangu, usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu, penzi njia yenye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa.
Fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta la la.
Ubetuli soso mole chuzi kwa matandu.
Ta la la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me
aye, aye, aye.
You make me fall in love
aye, aye, aye.
And I go tell my mama
aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Cheza chini tu.
Oh, this is mix.
Usinyaribie moja. Leo nasikia tu fiti. Leo staki umpiti. Oh, please. Usinyaribie moja. Ile umesikia kunihusu. Usiniambie tu.
Hivi ndo penye tunafanya sio
eh. Umeingia wapa.
Umeingia
wapa.
Mzuri kama kachoro hodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga. Just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. I'm like my oh my. Gozi yake navometa met. Kama shima. Iviwe unazani na kutamania. Nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina vio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my one and only woman? Woman. Woman. Aisha. 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 Aisha.
Kama kachoro kino kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori. Anavyo virimbua. Abadishe plaka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi zake kamudori. Anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam, Nairobi ni Mombasa. Sijamona mpaka sasa. Wakufanana uomshepu sasa. Yeah.
maneno manung'uno na chuki, eti mara kiuno amechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, penzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazininyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebarikiwa sura kwenye shindano la warembo, acha nikupe taji. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful woman.
Is Vibe Mix.
My love is bigger than the ocean. On your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you live. Just me a gun at the fireplace. Anytime you want your ways, watch out, demand them the grace. Any man, tell me where you dead. Girl, I've been loving you for days. Anytime you wind up your ways, all I demand them the grace. Baby, I the color for your love.
Color.
I the mad for your love.
Baby, I the color.
I the color for your love.
Color.
I the mad for your
baby,
love.
Baby, I the color.
Your love, you know. Your love, 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 give it to me, baby.
Nyuma kamefunga utoneta. Kina vyo pepe ya kimweta. Oh na na na. Body body sa nyonga makiliti. Body odi na gonga za mendichi. Usini chumeka kibunda na spiriti. Then you get to me. Baby, you got me falling. Hope you might be reason. Your body give me fever. I got the shiver when you hold me tight. When you my ears, I'm looking for your love.
What do you mean? You mean you may have? What do you mean? What do you mean?
Is Vibe Mix.
DJ Mido Selector.
Now my selector.
Mido Selector.
Now hear this.
If you man.
What you mean, you mean, you may have. What you mean, you mean, you may have. What you mean, you mean, you may have. What you mean, you mean, you may have.
What you mean, you mean, you may have. What you mean, you mean, you may have. What you mean, you mean, you may have. What you mean, you mean, you may have.
Leo moyo amefungwa kamba, hawezi kupana, tembea kwa miguu. Ina makala talamba, ebu chana msamba kibinoe kichuku. Yani kama mboso tamba nikiwa kitandani mendole kichamku. Sunapenda vya chumbani velota mkunoka. Ai, aa, nasikia oloda. Ina mashika besi nika unataka kuoka. Ai, aa, mikupe melinda soda. Asa baby, ai, ai, ya.
Ai, ya mama.
Ufanyo na inama. Nimi kwa kwa tai, taira.
Ai, ya mama.
Ebu chutama. Asa baby, gili.
Asa baby, gili.
Cool bro, why unachonga, why unabonga, bongo nafiki, why unalonga. Toto kiume shubo shubo nyingi tutakuomba. Leta mdomo atakuponza alichofanywa mandonga.
Hivi ndo venye tunafanya sio eh. Cha cha cha. Pu 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 pu.
Mido Beat. DJ Mido, unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii.
Facebook utanipata kwa jina la Mido Official. Instagram pia utanipata kwa jina la Mido Beats. Na pia kule mjini YouTube nicheki kwa jina la DJ Mido Official. Au unaweza kuwasiliana nami kwa simu nambari 0766 411 1126. Na pia unaweza kunicheki WhatsApp namba 0766 411 1126.
Unachonga, wae unabonga, bongo unafiki, wae unalonga. Toto kiume shobo shobo nyingi tutakuomba. Leta mdomo atakuponza alichofanywa mandonga. Wanaendekeza sifa kishio wanashika dabu. Kabla ujezi shika pesa shika ustarabu. Mademu wa kibongo sotaki kushena vibabu. Demu wajenda shule lando na kuzidi mahesabu. Pesa kusuka kodi ya pango. Bisho nafunguka kuja kushtuka mpango wakati. Ukikumbuka ulivo shikilia bango. Hapo tunakuzika lafu kifo kita kukutia ngambo. Unamkuta mwana kazi yake kuongea. Hana kazi ya kufanya umbea ushamkolea. Akitukuta wana story na tuletea. Eti wana umewa mbea shukwetu wanaolea, yeah. Unajikuta peace peace at peace kali, yeah. Ilo sulale yeo lipo katali la gali, yeah. Ukipita mashauzi titoto la digitali. Ukivuwa sasa kichaka alufu. Utapake mkongo mpaka lini. Kimboku mpaka lini. Kutambulisha peace mtumba mpaka lini. Kulingia tulopiga mpaka lini. Bila makeup unatisha mpaka lini. Kugongea mpaka lini. Ushamba mpaka lini. Kupost picha na mafrita mpaka lini. TikTok kujishaua mpaka lini. Kujigiza wakishua mpaka lini.
Ninja on the truck.
DJ Mido Selector.
Now my selector.
Mido Selector.
Now hear this.
Mido B.
DJ Mido, unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Facebook utanipata kwa jina la Mido Official. Instagram pia utanipata kwa jina la Mido Beats. Na pia kule mjini YouTube nicheki kwa jina la DJ Mido Official. Au unaweza kuwasiliana nami kwa simu nambari 0766 411 1126. Na pia unaweza kunicheki WhatsApp namba 0766 411 1126.
Matungo Mobile Discotheque. What the name baga to fire by the wow gena kufuna ye sound yo muziki. Matungo Mobile Discotheque. Katali ne ufazi zo kube ndongo muhaikali. Kati tuwewe kayo mchivuga cha mreba. Bundi tulina professional DJs na professional MCs. Matungwa diskoteki. Tulinongwa ambi wabuli mtu wona. Tugamba tuti tugende tukole.
Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
DJ Mido Selector.
Now my selector.
Mido Selector.
Now hear this.
habari gani kaka? Na mimi unanisikia. Mimi mzima wa afya, mama Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha, moto tia nazidiwa. Bibi pressure, pressure, na yakatangulia. Bado tukuombea, ulale salama pema. Japo moyoni na dukuduku, natamani kusema. Niseme zile mali usia usotusia tuligawa salama. Zue na zote tukampatia, tuswe ndugu lawama. Ila zue na kaka amebadilika sana, yani shemlake bizuwa leo sio yule wa jana. Natamani ungemwona
zue,
japo ungemwona
zue,
kidogo tungemwona
zue,
ungemwona
zue.
Suena,
suena,
aunque muona,
suena,
suena, suena. Sasa kawa chotara, sio tena cha usimangara. Ngozi kaichupua we muzungu, anavuta na sigara. Mara boko mara nyamara, anachezesha tumia mara. Kutwa na isumbua kipeperungu, tena peko bila ndara. Azuwena, squeeze na bandika gombe.
Zuwena,
zuwena, mipaso kama yote.
Zuwena,
ozuwena, lipashika tuondoke.
Zuwena,
azuwena, wana mitacha wote. Oh, oh, juzi kapepo kwa jirani atajitambui.
Zuwena,
yani kalewa tafarani kautwika mbui.
Zuwena,
zona sote na uibada na dini, sadaka chingi ya saidie. Sikuizi kageuka pedeje wa mjini, kutuza bendi wa msifie. Na lile gani la kuhurithu wa babu la kunishia ngobe. Sikuizi kama kwato kwenye vilabu lina bebe ya pobe. Mama tete kitandani, hawezi ata kutembea. Zona mishindo atakuja kumwona, panado kumyekea.
Natamani ungemwona
zuwena, japo ungemwona
zuwena,
kidogo tungemwona
zuwena,
ungemwona
zuwena,
ungemwona
zuwena,
zuwena,
anadanga, anamona nisi kwa makanda.
Anajita jela.